Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde, sakiraaɓe heeɗiɓe jamwaale moɗo heɗe gone beete alalbaare sappo e nayyi lewru mai hitaande 2025 yamde jeena yottake maayataake Dia e jafaraaɓe ɗe gelle anan ley laamu tenengo Ousmane Niane Boule kabaruji ɗo gagne Kanté to ɓoggi janɗe to. On kumpitati wiide baali politique gonɗe le Mali pusaama talataare keñan nde daɓre ɓamama caggal ñifugol ko dawrano banggal sarti baali politique gaña e sariya luddugol laamu. Gurtunguuji banamba ko ɓuri dewle temeɗɗe ɗiɗi woni kaɓɓateeɗe analbaare hannden ley suudu mairie commune Guendi ndi yimɓe maɓɓe ƴiwri tatteji fof hawrude e nde yambere finatawa ngatteende hitaande fof. Merci yo ɗum koni ko mbiyeten Tiyabou yo konngol pamarol ngol mandaji kewɗi ɗum ko wiyete fa neɗɗo yetta ko waɗana andimɓe finatawa koltiwide ka haala darjo mum ana wondi e majjude weɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Baali politique gonɗe ley leydi meɗen ndi kañe e pelle gollirooje dow alhaali politikaku pusaama nde daɓre ɓamama caggal ko conseil national de la transition jaɓi altinere ƴaɓɓene nde ñifude ko dawrano dow muɗum banggal sartiji baali politique ka sariya ɓamaka ley boto conseil des ministres ministre kuminiɗo ƴewtogoji politikaku leydi meɗen ndi janngi ɗum keñan dow télé mawɗo Mali keɗe ko ɓeydanim en dow muɗum. Golle fuu batu naammaajere pawinde dow baali politique pusaaɗe ɗe ana haɗa ngaɗɗoɗon fuu ana waawi jukkeede dow sariya ɓamaaɗo ɗum holtiwde ngol sariyawol ɓeydungol wiide ngol fusugol jukki nan ko warata sariya ngaro lomtude o sarti. Ngol fusugol waɗi caggal ko conseil national de la transition jaɓɓini ɓilugol sarti baali politique kañe sariyawol pawingol dow luddugol laamu o e ɓamiiɗe daɓere sappo ɗiɗi lewru me ndu. Yimɓe nde gollide humninde sariyaaji laamu hakkundeejo o temedere e cappantato e muɓɓen woni jaɓɓinimɓe ɗum ɗiɗon woni saliɓe wala fuu de'iniɗo dow ka sariya fusgol sarte baali politique. Tawene Souleymane de keƴaɗo sariyaji CNT hollitino sappo e ɗiɗi lewru me ndu wiide wottugol ɗi sariyaji wona fusgol baali politique ɗum yeddata du démocratie kaku e hewgol partiŋaji ɗum waɗan e wi makko fa gouvernement o golla golleji muɗum no yiɗiri hollita malinkoɓe du no yiɗiri gollirinde banggal sariyaji leydi meɗen ndi e wi makko. Ñalawma jokkuɗo ka haala CNT jaɓini ɓilugol sarte baali politique tikŋaji jokkini fusugol muɗum. Tati lewru me ndu dental baali politique dalti hollitinde mettalle muɓɓen e fusugol baali politique ko wonduno lanindede e wi maɓɓe. O immadara sukaɓe jokkoɓe woɓɓe ummeke darake hadde ɓe wadde nde majjere nde ɓe gonduno wadde palais de la culture majjere wonde kollitanonde wiyede watte jeenayi lewru me ndu kañu ndu bortinama saabe fusugol baali politique ɗe fande dabare wonde ɓama kañe golleji fuu pawi dow politikaku dabare nde laamiɓe laamu hakkundeejo ɓami. Sakiraɓe andan wiide ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓde ɓembe ande ɗe de hella amen Facebook kaña compte X. Finatawa waddugol kurtunguji banamba waɗan alalbaare hannden sappo e nayyi lewru me ndu ley gendi ndi hitaande hikka nde ko ɓuri dewle temeɗiɗi woni kaɓɓeteeɗe hannden ley suudu mairie commune Urbaine Banamba fedde humninde humminiɗe golleji muɗum hokki o kabaru kuyan ana woodaniɓe e nde yambere yimɓe maɓɓe ƴiwri tatteji fuu ley adnaaru ndu warde hawrude heen ndenaago du ara darana faa gasi e wi kanankoɓe commune o faa ɓeydure enen faam keɗen Oumar Waygelo e Ali Cissé.
Ousmane Sempara ɓur entrede bayi kañum woni maire ngallure Banamba nde hollitiɗi hikka woni duuɓi temeɗiɗi ɗeɗo dewle ana kawrine so kaɓɓele ngallure nde witaande hikka nde ɗati ɗi fuu ɓe jaltinili hen ko nayri banggal ndenaago.
Miɗen gondi landinade fewde e majjum ndenaago o ana huncana hoore ko ɓuri dewle temeɗiɗi warta fa haɓɓe ɓomodiroɓe hoore ɓeydo e seede mumen fa yetto yimɓel woɓɓe kasem jokkoɓe mumen sa hawrintini adad mumen fuu ana yetto yimɓel temeɗe jettom ko ɓuri ujunere neɗɗo min garta bisiminde
fa ɓamidirɓe keɓa ɓoyda ɗuwono ko min dartata le oɗon imma dara fa ɗum fuu ɗum heɓa ɗum ƴeenga kanko noddirteɗo Kumba ndey kuyate o holliti wiide hanɓe hurtindi hikka ɓe fuu jangguinama no kaani wurdude le dewle.
Min nar sarab sukaɓeɓe tinno haltina sukaɓe mumen ɓe donnira mutuŋaji ɗi seeɗa seeɗa yombayiɓe ɗoni gorko kañe debbo mo o warta fo o ɓama o fuu jangguinama balɗe tati e dow ko ɓamodirɓe hani wadde so ɓami fa dewgal naati hakkunde mumen. Dinankoɓe du waaji keɓe ko dina wi ɓe kaltanama du sariyaji ɓili ɗe dewgal
ɗen wiide hawrindi ɗeɗo dewle so haɓɓide ɗe ñalawma goto iɗum waɗa ley ngallure banamba nde hikka hollitite wiide iɗum ɓado ko yata ɗarnuji ɗiɗi noon laamiɓe kabaru finatawa wonɓe toon ɓe kollitiri wiide.
do bamma ko do hodde ande yogaji celi hebude ndiyam robina balle kewde joni himbe di de andeji kolti metti muben e katidal hebugol ndiyam fa o fama kabar mudun o ndarta hebini do non jogala ministre commune do ndiyam e courant yottekel altinere yabbenande le de andeji yogaji jandotod amen salisi sugo ye le commune nga yogaji kibudi tidal ndiyam anni ko hebini do faccitan kumar waygalo
fodirgol yeso sato ngaji wakati fayyan dum commune goobo kanye dido bodo bomo ko do hebudon diam cini dam wana ko yafi fi hono be do yimbe le cifiri wiide e be deri don illa bete
kamini lendi temene
min cili hebudon diam robine illa altinere yabbinande to takan lem e ame min jata yogo woyde kanyu ana jogi sato ngaji kanye mi sodi bidon litre nogay temel didi yontere joni min keba diam kina jumada illa 6 heures fa keba diam yoga be uddan dam do ciudi mo ben boya dera hebata fay beta ko mi e ko retar sabu mudon musile en yogabe en jabata nata sinya bare law
le dido tidallaji kanko ministre commune do kabaru ndiyam le leddi o yehi le nokkule de o jewi nokku soma zep o wi dabari jan gonde fiyed le hen yalla dido tidallaji na hebene jogala
numude kabala
to kabala do fu ana labi le diane falaje robinaji di fa ndiyam hebe kana tawe courant won le courant taji fu robina warata be jikko kata dun cembe ka den nukkuji didi fu gollata sinni courant wala tidalla moter won ko be jogi ton de gonde wadde bawd amen fu yalla be kebo moter ko ayat fa be kebo ndiyam ko min gat arande yo dartude yalla min en kebo fandi fu moter ngaji tati yalla ndiyam an hebe falaje e station compact gon sotiba e kati kanyu do jogi do tidalla mo
ko do ministre haldi do halaji ko jamare jogi ndi tidalla ji ndiyam ceni dam kollitiide beltiki do hen sanne
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wiide neɗɗo tiyabu ana jogi nafale leydi meɗen ndi himandaji kewɗi dow goni dow ngol kolngol fou ko ɓuuri hewde fou eɗen wiye dow yettude neɗɗo sini wonko waɗaniɗon ka noon wattu yoga eɗen hollita mettalla yonki hannden humuniɓe finatawa ana memsikolngol kalimowol wondi e waɗɗade manda mun le finatawa fou ɓuuri dow laaɓal ɓernde ko ɗum hollitanno arande anni ko chek amadou diara heɓani en dow harfere tiyabu ko wiyete e francinko merci tiabu francinkore ana wi merci ngol kongol yuri e latin be nodir merci dem dengal francinkore bamedun le garngu sappo bo dubi ana ja ana gara ngol kongol waylitake labi kewdi hedon hakkilo himbe do ngol kongol wi gol neddo tiabu
en frustration intérieure
so jomum barkinay kandi mi waddi dum hunde mi weltata ko fi mi wiyan jomum andanay kam ko ngadammi dum ko ko neddo waddi ma fada hani barkinti dum so neddo barkinima sabami fa waddi ni dum hunde dum hokki yakawere kasen wadde goddo
la personne quoi
non jatti ko wana kongol tan e don hollita du teddengal nafa mawdo woni e majjun wiide neddo tiyabu andindo kabaru neddo ko abdullahi kone holti wiide neddo jaram do golle ko wadi ana mo isanne
na fermi le lien entre
dum beede giggol hakkunde yimbele ngaddo wodu dum hokka dum yakawere sanne wadde yero mudum de barkida neddo ko wadi ma fu beedan wadde kasen
encore al legar du recepteur
kanon darje tiyabu ana wonde buitaade le wattu chakitidi woni ko holti wiide andindo kabaru finatawa jagine kulubali holti metti makko wiide sukaɓe joni wala non fu woni ko jattata sini gaɗanama e hakkillo makko yo ɗum rafi teddengal noon ɗon ko walda e finatawaji men
kono enicce ga
hande sukaɓe ana persi sanne sa waɗiniɓe hunde feɓe barkintama ni tan ɓe jarata ɓinguel adama ne no laati fu so waɗinima hunde barkina ɗum sa wi jomum tiyabu so ko moƴƴi gollima kañum soko bonni gollima fu andan wonko gollima kay so neɗɗo gollinima hunde fesaɗa hani yobdi ɗum joɓaɗa ana hani barkinde sanne sebdi ɗum holla birki jomun
yo wala kalistanon fonani ci
ini baraj fa ngol kongol tiabu heddo o andindo kabaru nedda ko holti wiide sukabe ana kani hollitede nafa wiide neddo tiabu
al ecole
non le ecole sukabe ana kani jenginede sanne dum watte heje jandeji mabbe sukabe pammine no kani barkinirte
a dire merci
wiide neddo tiabu wana kongol tan dum wadandu a neddo beeda tinare do golleji di watta na di wadanta himbe edum waydu latade sababu metal hakunde himbe ko latifu wiide neddo tiabu an jokkini wadde nafangaaji hakkunde himɓe sakirabe ɗo kadde kabaruji beeta ko ka andoɗo mbawi holtindi min ko woni hakkillaji moɗon sini o noddi numéro 76 98 56 56 ngala journal e magazine garo jokkininde oɗo fuu ɗo mbawi heɗade ɗon dow service kunafoni sino noddi 37 321. Mere merka noon ando wiide sakiraɓe kana taw ɗum fanɗi fuu ka nogay tanka crédit e téléphone moɗon kedde heɗade o seeɗa yewtere dow ɓe nde waran jokkininde. Rewɓe wujjoɓe wattu cakkitiɗɗi ñande fo ɓuri takkitade ley leydi meɗen ndi ɓe rewɓe koyɗeɓe rewɓe ko ɓuri hewde fof koyɗe mumen ana jiiya dow jambaji yangoji fa yettade wujjugol kulle ley lumoji. Ɓe rewɓe faɓe gaɗa ɗi golleji faɓe cuuɗoɓe gaɗa ɗi golleji ko ɓuri hewde mabɓe fuu ɓe komboto no kamɓe teyfotoɓe kolti metti mabɓe dow majjum wiide mursi kaliseji mabɓe kewɗi batte muɗum ɗum saabide ɓe rewɓe ana gaɗa ɗi golleji ɗon komin kalda haala muɗum nde leynde yewtere rewɓe faɓidore ɗen faamu keɗɗenna ko fatiyatara heɓinen dow muɗum. Demba Jara yo julajo cotto bagiji mbasangaji kañe disage vaccin ngaji le lumo mango bamako holliti mettimako e golle keso latiɗo sababu e wi makko bayɗinde julaɓe yogaɓe ittude sukaɓe jokkolɓe selluɓe haybude jaagu muɗum ana e dabbereji kesi ɗi ɓami joni kañe wattugol appareil de surveillance ɗum en e nandore muɗum woni ko waɗi fo rena pitigui makko
guyka yo hun maten sanne lumoji amen ɗi ko heewi gaɗoɓe ɗum ɓeɗum fuu yo rewɓe wala fuu caméraji ɗimin jogui ɗon minen ka minen jaati haybata yimɓel natoɓe jaltoɓe ɗe boutiqueaji amen ɗi mi darnan goto sella ɗo goto heddo le boutique o an ƴeewa joom ka natoɓe jaltoɓe hoɗo yaltinta ana metti sanne yiide yimɓe yogaɓe kañum en ka golle mu en yo wujjude tan yimɓe woɓɓe ko jeyi
julaɓe hewɓe wonɓe ley région ngaji ɗi koltiwide keɓɓitor e o golle ley mabɓe ana hen o debbo julajo cotto somayiji gonɗo kajolo
won kurnoɗo fa wujja kam ñalama muɗum o min e suka an debbo wondino won debbo garɗoɗo hoore tabal amen ngal momi cikkitino jaati ana wowi wujjude min fuɗɗi ɓamde somayaji amen ɗiyomo suuɗa le sakki makko suka an debbo o noddimo so ɓanti ko wujji so watti le sakki makko o ko fuu mbimomi mani debbo fuu mo sela e wujjude sukaɓe muɗum fuu ana jaaɓa latade
ƴiwde kay yaade sigaso ƴaɓɓarade ɗo bamako ɗo yimɓe hewɓe kolti mettimuɓene o golle e wi mabɓe ɗum ana hersina rewɓe malli
saɗɗama no nawiri fuu a hana wujjude ɓuri fuu so a debbo jaati a welli hoore fuu yimɓe sappikema juuɗe so wona ɗum ɓe gujuɗaɓe jaati warete na ɗum uddoyma kaso sende e sukaɓe ma wona saɗɗa ka yoppata rewɓe wujjude fina tawaji amen ɗiɗo fuu tippirama caggal debbo le ñalawma hande o ni tan yoppira
bintu diane yo debbo kombotoɗo momin kawri ley lumo mango bamako holti wiide ɗum ana wembi o ɗum fanɗinimo du e o tagu keso rewɓe
sa wi a gollata ko caltoɗa ka wala kasen golle tan watta so keɓa ko jogorɗa hoorema rewɓe sela ɗum sa ɗum wona ko moƴƴi feyi ey debbo
e wi andinɗo kabaru finatawa magindo ko watta ɗi golleji yo saabe eɗen gondi e yoppude darjaji finatawaji men eɗen holla wiide du yimɓe mali ana gondi e yoppude ko tawri mawɓe muɓen e dow waɗgol ɗi golleji bonɗi kersinoji himɓe
nem rewɓe ana sahino sanne eɓe jagoɗo sanne ɓurde worɓe ɗum saabi so ko heewi mabɓe fuu jeɓotano guyka yoga e mabɓe gaɗoɓe ɗumɓe hoore so nangama ana wujja hunde le lumo yimɓe fuu filtinan ɗum an hella do hoore muɗum so yimɓene fuu hellido hoore maɗa tan an ka suuduma heeli latta ko feewi hunde kasen yimɓe fuu hannodiran ɗum le lumo to kaltenteɓe ɗum ɓeɗo yam haltaya le gelle mumen ɗum saabi so debbo ana salano wujjude
andinɗo kabaru neɗɗa ko docteur daraman el hadji touré holti wiide guyka wona fina tawa debbo mali
guykaji yogaji ka ana tum yo ñawu jaati won yimɓe yogaɓe a tawan hunde fuu ñakayi ɗum en ga ana yiɗi wujjude ni ɗiɗoɓal muɗum do ana tum yimɓel gujjoɓe saabi wonko hasindini e muɗum naɗu fa holla heddiɓe kañum en ka hono mumen wuyɓe fuu wala totoɓal muɗum du won gujjoɓe saabi talka en jaati wala fuu ko jogui
o andinɗo kabaru fina tawa holliti wiide waɗugol ɗi guykaji yo saabe a rewɓe yogaɓe ana jota sanne ana jiiɗi heɓude fuu wattuji gonɗen joni ɗi omo darta e rewɓe nayoro dow ko tawi rewɓe mali arande yalla ana cela ɗi golleji bonɗi saabi debbo wonno kanɗo daranade birugol lobbol sukaɓe janggo